What up? Bola. Shady Calzella.
B-Records.
Mad Famere. DJ TK. On the bed.
Dem haga zimeiva jicho nyanya. Nime sweat niko high na kijaba. Kilo sita zime steady cheki rada. Dem haga zimeiva jicho nyanya. Nime sweat niko high na kijaba. Kilo sita zime steady cheki rada.
Cheki rada, cheki rada. Ni lines nimeshika, mistari natapika. Subuwa, ebu shika iyo speaker. Hakuna maparojo, ni marika. Nile nimeshika, misi DJ Arika. Siki to form them, akivuta shisha. Amen, imebaki kuchachisha. Shika kiti chora saba towa form. Haga zimeiva ziko red hot. Wamekuja na mini, wengine mabikini. Mafisi tuko rada kwani form iko nini? Kwani form iko nini?
Kwani form iko
mida player wa FC Porto. Naleta beef kama kali na Okto. Nampa inakuwa moto. Ini mali safi hatu jezi na watoto.
Dem haga zimeiva jicho nyanya. Nime sweat niko high na kijaba. Kilo sita zime steady cheki rada. Dem haga zimeiva jicho nyanya. Nime sweat niko high na kijaba. Kilo sita zime steady cheki rada. Rada gun, ay, rada gun, ay. Rada gun, dem ameiva brother. Cheki looks ameiva na kapamba. She so fine, mimi na mfuata. Toto adijo lai amefura nyuma. Mfollow insta, IG. Na mini one day she be my queen. Hata kama blue ticks ni medishi. I believe one day that she be my queen. Tua form ni kuchapiza imenti. Kesha all night hakuna kubleki. Panua gu cheki cheki steady. Nazi cheki look they never messy. Kwenye room new position. Chora saba na kugusa una. Siku sita hii chuma inakutu. Ruka kwenye bed na kusome kikibuku. Dem haga zimeiva jicho nyanya. Nime sweat niko high na kijaba. Kilo sita zime steady cheki rada. Dem haga zimeiva jicho nyanya. Nime sweat niko high na kijaba. Kilo sita zime steady cheki rada.
Shika kiti chora saba towa fama. Tua form ni kuchapiza imeni.